Kila kigonga mohuni na ambulia sifuri. Kumbe mapenzi yame update wa na me analogi sidigitali. Ukuna vunja meno, meno. Wazangu wanatumia meno. Anamwita shame na anampa game. Kuchuteme kuwa fashion. Hakisema yupo single, anakudanganya. Squeezy simyo yutu, hatibanda mazina danganywa. Squeezy wanapero handsome, na misura ya baba, baba. Hapo nipo napata wazimu, bipi beki zitakaba. Squeezy wanapena wana gym, na mimi namba saba, saba. Hapo nipo napata wazimu, bipi beki zitakaba. Oh, acha niwe
lila lila li.
So vipi mapenzi?
Ah,
we yeah.
Ah,
my sister do vipi mapenzi?
Ah,
wauni vipi mapenzi?
Ah,
wanangu kule vipi mapenzi?
Ah,
we yeah. Akisema yupo single, anakudanganya. Squeezy simyo yotu, hajibanda mazina danganywa. Squeezy wanapero handsome, na misura ya baba,
baba.
Hapo nipo napata wazimu, vipi beke zitakaba. Squeezy wanapena wana gym, na mimi namba saba,
saba.
Hapo nipo napata wazimu, vipi beke zitakaba. Oh, acha niwe
lila lila li.
Acha niwe
lila lila li. Lila
lila. Acha niwe. Acha niwe
lila lila li.
Smart music.
My sister do vipi mapenzi.
Ah,
wauni vipi mapenzi.
Ah,
wanangu kule vipi mapenzi.
Ah,
we yeah.